another Brazen Rule production.
When is it, Mr. Lover Lover? Another melody, another episode. Oh, oh, one step, the African music empire represented like always. Listen.
Afadhali nirudi kwetu kwa wazazi wangu, hata wana kula gobe nitakula nao.
Nitakula nao.